JK Biz on his new. Baridi magizano kirelax alisema ako single kuna venya nani die anapiga slow one check time miko right venya ana ride utasema ako high venya venya ana dance anacheza cheza kitap nikipiga scene washani miss washani peleka na rada ndaka mtu real mjibin abdala kwa kwa zip zip kitu heavy duty ina dive vitu big vile beat ina song ina gonga rombosa kuna mother friend anataka kuniona nusu mita ndani ya pori ndo ni feel poor na tresa wabuwa wanapenda kumuchoa napiga steps kuna venya na wapea race nime switch lens itabaki wame catch pace checkmate itabaki wame change game stay tuned kuna venya nime set game feel free finya link ndo upate hits wanajua nime zoza sana na wapea ik ni mystery ndo mana wana nita beast ni big deal ndo mana wata iba beat skills nani more bata ni ache unisa street imejaa mago shodo wakulipwa 10k plus followers pale insta ni ule dem flani kila ninja amelima niko D&D niko rima za maingwa niko place flani nikitaja wezi shika niko D&D denge yako alijipa tuko D&D tubokeja kumbirima nikitap nikipiga scene washani miss washani peleka na rada ndaka mtu real mijibin abdala kwa kwa zip zip kitu heavy duty ina die vitu big vile beat ina song ina gonga rombosa kuna mother flani anataka kuniona nusu mita ndani ya pori ndo ni feel poor na tresa wapua wanapenda kumuchoa